Welcome to God's Word for Us.com, Ghana's online Christian station. Be blessed as you listen to messages on the site.
Kisuaka service, wabema biye tiye dia, nanso nyo bema ne bema. Nyo bema ne bema dia. And you may be Sasu of Emma Bay, and was Sata, see a tunum, a buna goody, a son of Rane, a son of Rane. Of Emma Bay, and a Niniamba, one way Niniamba, and to make us see a way in Nia, Camewano. Of Emma, we Niamba, and Mumpo, as a Samania Quansi, a young point, and our way with Niamba, and here, and here in Yamaquansu, and Quawa is to be a Yando, a Bontin Sini. And you will room Pesabe Manoa. When you are man, Mumpa, a Kumasa was a Kumaya slow. You wouldn't say Wunkuan, a bit me, a quasi cook of money, and in a pepe, and in a yin dear, and when a moon a baby dinner dear, Wunkuan, a bit me, nothing. Yes, I bear men be wassome. Yea, can't obey men, not wassome. Your friend is saying, and then I make and can't fit your kunkunumi, Trona say. 1 Peter chapter 3, verse number 7. Okununum, muni woman to many medium sara. So I hear any idea. Neho and ya day. Namuni woni. Trokununununununununununununununununun say, Namuni woni. Do we hear any? Feleni dear mano. So we'll go and move through a mano. So a non soon nipa. So nipa and yamian and no. A nipa. Jesus Christ, the Bajano, yeah, the Baman Kanwa, the Jew of Bankwa, nothing any dear mano. The such Rokon Kron said, Na Muni Wuni, so almost in the Muyan, quite abdomino, added if would be, Namon Pai Bokwai, and see, Namon Pai Bokwai, and see, so a Baman and a year, and see ya. Send your man, Cotty, you see, I want more, Yam Pai Bokwai, Kura, it to miss see. Sana siya diya winyame, unkona di siya yadum, Jesus Christ and si, Amen. O abema ya kane huwa semina na yiri dini tuno ho, mikuni diye nyame ama, mikuni diye nyame, eseda, enyuna no mame, winyame enim, makuma muasem, enim diye metumi, enu atina, anu watu onabuwase, enyuna no mame. So we hear it to me, but then, sir, what do you hear, Yamiama, Emmanuel, and Yinshira? Hallelujah. When you want a mammy, Messonum Midiani, Eurano, a Pabrantia, a brow, Yavia, sir, Dada, Messro, Numadru, no mammy, Messro, Didica, crammy, a brow to cry, or set that to no for Mura, Messra, when Yado, a carnoa, with three commands, Banosian and Nancy, and when in Yahua, what are you talking, chairman, messing? Messro, Drew commands, and Adia Sanwa, and Nancy, and Adonancia, dear Menin Yahua, a quano sue who, and see how dear da, Adia, man, Casta woo be woo, name whom we hear me, Yami, I'm into me, and said, then may you know, mean quaso betty. Mimia Sibesenti and Wabadi of we, or Ba Pape, Epa Bemen, so said, Om Yasamano, Yame Israye. Nayan Payena, San Kame Menina, Mayafu Menina, Yini, and Mesamikunusuban Pape B. When you are bad, San Kame Payena, San Ma, Eni Messawa, Ayade Papa. Ubin su yamua, nempa yen yenas ye urade, ne junior kwafu a sukuku bani ye hina mdenobetuna. E urade, ne junior, e befanisi ya muna muna ibidia, e hima ena mdenobetuna, eni ena ye ye, we nyamisi ya sofuwa mane pa mkwa, mfatuna disi, hallelujah. Nense non frena se konofu, akwanta defu, when I'm about for our summon Yabusiemu, Abrantia Bepuya Yabusiemu, Namma, mammy, and was sorry. Papa, the address, I'm sorry, Yabidia, Nansen, and say, I send Yammy Hain, be Anna Mabrantia, Swabipuya Yabusiem. Abra was the answer, Nemensen of form, New Wetsi, your friend, a Jasamampa, your friend is saying, a Yepa, and Katia. Down for a dinner for when you may sit out. Ama mo bro, nyame mo amo mo mo bo. Enya mika.
When you meet us, the 40 years, the internet is the answer. Hallelujah. Or then I'm a friend of our own, friend of them, Bonsam, a friend of saying Lucifer this year, and Mueti Adam for Dufa and in Kawabiri. I saw that you are here, Mamba Bell, and Siniki, that's what your bosom be up there. When you're me, you want one more tokai, Yamin to me, Maka, no hobby, and Tiasa saw Quadzi will be Kuku, will be Dufa, will be Bodi, and be Sessi, and I say. When you woo, or Badi and United Sea Yamdom, Niampinus, so in Yammy went to me and Jamasua, me woo and me wish so, or Nuni Christian Yan and Yambere, Abua Huria, and we jump out to the Mutta, Yamen Fabonenzo, hallelujah. Qua quidata, so a mess run up, Qua quidata, if I'm saying. Kurecha mense ti mwadimfu bonia ye wada madimbo bie nsakwe ye ni we nimba ne fache o wani yo tumi di tu ne hofse midi ye mi nidro midi ye mi nidro u nidro na ware ye den yu wuda akame akame ye atia tia ehune huna kwa ba kasa buwa sine num wani men kasa wabiba hume mabani men kasa nsua okoko se tiye ni den na abu mi abire mi sun. Obema mesura no bankonzi afira no enuba afira no zai
enuba
oda sutia weni nufu ano da sutia weni nufu ano enso aso obema wo pe yira wade wonso aware onanye fam wonte wo hunja nufu a wonso aware ejuma weni ejuma oda ama me tem na aso aware mame ka akwenti o wafade ya no ni emenyina o mame kasa ura to wasi hansa oda paafu ohoshini wafo ade ya hon kan wira ebi siri pesua yansa no adwuma wusifa ko esi sadwa sisi damianse to matio ohun ba suwa ne sai wabana enkwa bremehwo wabana watise biara eni mwenyamu adie eni mwenyamu adie nyami ya mpata winye bita bawo hoso ebusia nwe nyami tiasefuo enyina disi ya nadom hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Sadi ya nwa ya nwa ni ya fama ya nanonzo di ya nanonzo ahu husband ni ya H-U-S-B-A-N-D H for hard working H for hard working. Neni bire adwuma wa yensia ne anemode ne wede ya ko wo pe wo bana ho maden o wo adwuma bebre hundum dia kakra kakra di obro ni fra no versatile electricity woni ama otumi ya kakra otumi tapo otumi batweni biribiara esaswa daseni ehungo nya ho wo bana ho maden wo sedesua ne fa bi ya dom na enso ne fa bi enso wo kunu ho esedesua na tiwade ya ne moto ho na tiwade ya ne moto ho wenya ji adwuma no se mawia wo be ya mna fe oya carpenter ni na kwanwa siho no mu adam fuya oya teacher ni asuku mu hofu nyina ye ye timetable ni asi asemesi betire ye English or betire ye geography or betire ye mathematics enkwada ni nyina egbose wobinsi ya de two class bi enkwada no ko headmaster ho se ye mpene mathematics nyire ya de eh ni wu be me yikunu ho adwuma wo sua no obo ne ho susua modern technology a wum wan kan se me de Bedford nko na me nim hu adwuma enti Benz ya ba me nim Benz ho chi enya no kure o se de sua ne ma ne ni biri adwuma obo ne ho modern ne yire ne ne na fra no honam adwuma ne yire ne ne manyina de ne ni de ma no efesi otumi ehyeyen sɛde ɛfata bɛma de yɔfoɔ yi agye tom sɛ ɔbaa deɛ wɔyɛ ɔboafoɔ ɔbaa yɛ deɛ ɛkristofoɔ nyinaa nte aseɛ sɛ onyame bɔ wɔ bɛma bɛma so ɔmɛboa wo wanka so ɔbaa mɛpɛgya bɛma nsoa ɛsono meboa wo na ɛsono mesoa wo na bɛma ate hanom a so wɔ nanka nsanka na ɔbaa ne ntwa ne ho mɛsoa wo no te aseɛ sɛ ɔmaa soa bɛma ɔbrɛ ntam no branzo ado be hwefom amanse atutu eka ho na me me bebere sin atutu ano oho wanse ano wanse eka se wosi wo ho a ni ebisa se obi ovie ha sin gu nanum wọ́n máa kọ ahoma ndua school fees ya ọ wọ́n sí asam tapono so na wuntumi ntia wankasa ọbẹmpa ọ wọ́n sí sa wọnyiri nnem nyansa ọno nso bẹsẹ adwiri wosin kakra aka no kora nyame nhu mẹẹma mọbọ ti aseɛ sɛ wo yere yɛ ɔboafoɔ ɔnyɛ ɔsoafoɔ bɛrima bia nti aseɛ sɛ me yere yɛ ɔboafoɔ ɛnyɛ ɔsoafoɔ nyame nhyira yɛ yi ɛmaa mo nyia no nkyerɛ mɛrima yi ɔbaa kwadwofoɔ ne bɛrima kwadwofoɔ hwan na ne ho ahi paa sɛma te saa na teɛ onyame adam ne hawa yɛ bɔne no onyame hyɛ da domee wɔn bɛɛno ɔka sɛ ɔbaa wo nyinsa no abɛwo a wobɛte awoɔ mu yi a na bɛrima deɛ ɔsekyere ne se kaa sɛ wobɛsirim w'anim fifiri sane woadidi adɛn na ate nkena abɔnten so sɛ menyɛ dwuma madwuma sɛe na asi faako sɛ ɔbaa na ɛnkɔtwa ne ho aka na si market na sika kakra wobɛnya ɛmfa ntɔ bankyene bɔɔdeɛ ɛntoa mmienu wode si akoa yɛ anim tɛ na wɔte ɛmaa mo nka nkyerɛ wɔ mu ɔbɛrima kwadwofo a woama kɔnhoma ɔte fufuo no wade kɔ n'ano no ahwɛ no a ɛnyɛ hii sɛmate ɔbɛrima yi tie sɛ wobɛnya nimonyam wo nsenom ne wo mma no mu a ɛgyina wo fifiri a wonti ɛsoɔ wonyame te asofoɔ mɛmmerɛ mu saa halleluya soɔ de te ha sɛ adwuma bi mfata me a korɔ no na ɛmfata wɔ Jesus Christ si amfrɛ ɔkwadwofoɔ biara sɛ ɔmɛgyina akyi enti na nye woadwen sɛ asɔfodwuma na ɛmmerɛ enti wowɔkɔ adwuma biara ne wiase a ɛmmerɛ na bɔn ho musuo kɔde sɔfo na ɛbɛhunu sɛ ɛden kyɛ mfita ɛden kyɛ adwuma biara wiase nyame ɛma akristofoɔ ma ɛma dwene mu nyɛ du Jesus Christ nti amen Minia Kristo ni bɛ ma te hanom Jesus Christ yi wo no wɔanya n'akyidifoɔ ɛka ɛdan no wansie kaa no wantɔ nanso wɔanya ɛka ama Peter ne asuafoɔ no sɛ yɛmɛtutu enti nka woaka wo ho ntam sɛ mɛyɛ adwuma denden sɛ bɛwe a menya ɛka ɛma me mma ne me nananom nyame nhyira wo ho mesɛ wo nhyira wo ho mo wɔ hɔ anaa mu ne hɔ ɛne ɛna abusua you for unassuming na ho ɔfɛ ne ne dibea ne ne nwoma nim ne sika ne fifo ofiri mu ne nyinaa akyi ɔnkyerɛ ne ho o ɔnyɛ dwɛ ɔnteteete ne ho mu ne yere so ɔbu adeɛ ɔbu mma nyinaa ɛnkanka ɔbaa no a wahyɛ daa abɔ din sɛ me yere ne ɛno deɛ wɔkotokoto no ɛdi no ni ɔne ne yere kya nimonyam ɔnteatea no ɔnyɛ ne kaikai abusuafoɔ sɛ wobu ɔbaa no a ano ne teɛ no a yɛ ne ho adeɛ mena abusua fɛ ne din sɛ ɔbaa krataa m na ma asɔfo mfɛ nsa kronkrono ɛnte awareɛ no ho na wansi pi nsi ta so ɔbaa waafoɔ halleluya sɛ wobu ɔbaa no nso so a ɛmfa awaregyayeɛ mpanitire ho ɛna adeɛ ɔtira yɛ yie ma mapua m abusua mu ankoma a mɔbɔ ɛna adeɛ wanya me sa so bɛɛma owura who are you ɛdeɛ yɛwɔhwene wɔnko ne wawie university wɔnko ne wawie university wɔnko nta bi awie university na anim sɛ nti ayere wankɔ university ɛberɛ bi ne yɛsi ɔbaa ɛkɔ sukuu bɛnyinsa ɛkwan so nanso wode w'ani to fam ahune sɛ ɔyede nim nyansa kyɛɛ wo university nyina akyi ɛfie nyansa nko na university nyansa nko berɛ ho ase fie hɔ ne yɛnhwɛ deɛ nyame bɛyɛ nyame nhyira yɛ ne aa mesɛ wɔnhyira yɛ abusuafoɔ ɛnhyɛ da nka som a bɛma awura awerɛ ahoɔ sɛ wobu no a nanne ɛfie ha somfoɔ ne yɛyi wonni kwan kora ka woka sɛ biribi hia wo ɛnyɛ nokorɛ biribi hia no ara sɛ woware na wɔwu sika dada mpo a ɔbɛrima ɛwa ne yere ne wɔwɔ ne sika dada nanso ɔkamfo ne yere yi a sɛ gyama awura yi mmɔdembo mpo ɛna amena yɛyie na ɛyɛ nokorɛ sɛ wowa wɔbaa no a wɔwɔ sika dada na ne no atena mfirinsia me ansa na enumnie na wo ma afom na watia na mo kakra bi pokosr anampa wigina faako a wigina sika famu a penso so oba na ya de pa wichia oba afofuro bi no twi wo hwe famu a oba na enum abaye a kasabri oda fom tim danyame ase ezetete wo humu ewura no so nyame israye ti aba no ya dwene sam won tena fie hwa nkwada no emfira dwuma ma emetete ho ngre so ana anya dwuma ana me nku na mebre yemienu na aya dwen sie wabe yemienu na aya dwen sam ofira no su senti men tena fie hwa nkwada no junior any sister enkwada mi ansa jai wo ma jade ye ye didi america wura betu ye de ye chi da koro no e chen time no awagba akwatena ministry ti hwanu mo nu adwuma ye o enti emkwa ma emetete ohu nwewura no so nyame nzira bra ndi adwempa hallelujah me se hallelujah ye we nyame bembe yi asede na manu buma sa no we ni mu se boja no a Jesus Christ di ji mema nkwa no eno na ji oba nkwa yemfrem the same blood of Jesus Christ undiluted says a man as that says a woman so what do you need to do sa kwa no so a ka be hunu se oba ne be magina nsani aba akom na fe na fe keke so oba bre ne ho ase so odi chiro konkono asem so nti obre ne ho ase sekunase ne manka no kura wo mse we are you are only the first among equals nyame sira ye ye mo ho abrantie awo titi ohugo yire so ene ya hobrase tie sika ade ya yire ho ade ntumi nto nantwi o ntumi nto nantwi me ka kire o sa ati ase e suo bi agya ne de sie kwan se ne no ntena penesu mposu ode no adom wo na fina ni dia esema no na na bre mponi awo sie ho a wa nanka wonzanka pepepeyo nyame serao abraham ti afa na efo su oba amane kwanso adi ato no so se mesi kunu ne ma na nso anya wanti wanti anya wanti wanti fenendi die ema no anya wasemai fenendi die ema no nyame sera abraham ti abraham ti ebu oba fi se ema tumi ye ne ema bi ema ema ntumi nyo yami eno ba na yade ye ana ho ahia se yesude no ho pe ya na no ho adu ye de tawure bo nsuo mu pepaata no ho yami eno si akwada ya afu no ho pa ho ana di kan dantam samante yami eno ba yade ye no wooda waba no nada doti anyame de bo ma eso eso twen doti ade bo ma ema ebubu pen ema mu hu ya mabo akwada na jane na no afefe wo be na ye otan eye onyan oba de na nsa ehye e nyame nsira mu na nso nyemu nyina na mate saa nyame mfa mbo na njamo hallelujah ei wo nyame hu ya mbo as sympathetic as it is saying sympathetic tras wo watima nipa ya no mbo odwene nipa ho wonipa bia wane bobre onsedan kasmo ya echa na yire nso no nkyere no eya no kure wo kweni kure mna mkan kyere no se kwa no nye se ya na nyame ya adom a wasefro se ka no woso woso webe ha ewura ya ntie o ani wotwi fama so ampeni ampa wo kwa ya na nsechi no ringe mesa dada o kan yo oboro no enye yie wudi na ntumo enye yie sa wo ye kristo ni atachere memu adura se na ade beche sympathetic wo bia ensuo e fanu no ya wanu mu ensuo no yini ye yini firi ensuo yensan sum ne ti yensan kani tri ensuo na se oba no ehunu te bi owo mu a ogura nyatema eka ho na ya na mebebire kan se meme ni do ebra ho akire wo na meka no kura akire no na ya na manka na nkaye abusiye hu ebra no mopo hallelujah so akwa kanesi market na tutubotom ni cha ne bag ya
Tana me swan chin him, a cami without of her. That then now send ye, Sammy, and on ye, and then oh, I'm popo and infant. Nanan Sam Croft will be a senior human with Siani ye. To the bottom for an old woman who a human in his supper. Stay your debacha bag and and see, be Piatana San, would not pick the mission some. Nanan San Kennedy, a sense, yes, Yami, Emma, Mamma, Bibri. Sa to may be hallelujah. Abrante. And so you didn't win for the book, it is in a pempem kubunzu and your homet. The NSC class and can what container can think of the sea of fear hall. Ya, sapa, ponoba, will bet to me a booby as the one more at the abandon in our chair. Ya, because it's a pap, we have a same with you. And till free the other won't they? Can't talk free to be so on them. A round year be on the abandoned and answer a man of breath of tea. Oh, my brand, yeah. And see, the best thing in a croport and I eat a bum bum bunny band wire. And see, gas stove will buy one day. And I wouldn't remember my brow up grass. Well, would I want my meal could have seen you know? Well, no one alive, Uncle. You were Accra, the capital of Ghana. Nifrasia Greens, the capital. Ni ya me sira wate abrante ente wudwi ni pa ho pa ni wokwa kura ase na hunu me metrim waden pa oba anu wekunu firafu mu oba anu nyam ne baba anku ni tika kraka so ase esa si nechi anu asa so niam akwade yi ochechire ogube ogube o oka sabu be nyina gbese maami yechi maami sa so niam o Oda ena nanzwa eh enkrante ne kura na sikan yo oni tuo sikan ne kura na sikan no kura kitama ne nsa gene a kosu ya memfentos no asa dia ya no so ei yedru fi anzo so a waba ya kwase wisie mu anu aduane waba nyin selfu edi a waka na brante ne sihwa fi sekani da nwofufu wo brana de nto am ye no sisi nanim te no ate Oh, and to Wawuda, when you see a quadamon soa, Aquaya Sma him quasa, or Benponzo about him, Fiaha. Nasua Bano, a summa him quanet etico, Saka Banana Mania, sir. Inji, Kabinji, Kuran, a Dominipedia, Petro Nasa, why a one name? Julipaho, Wawuda. Yamiti as a former Mrasa. Hallelujah! I am a more done, I'm in it. Yawada, Yawada. Hey, when you're moving, Yawada, don't you know me? So, sir. Hallelujah. Sadia, we are here. We need to meet Jai Jomokuro, a duet sequo doctor. Yes, you go through Moja, we do a tea, yet you want to move back. That the men your lies to come out. That the mea when he and Numoko and the Kakra, or Yavi, I am a son, I win yes, I. And I am a man and young, you see any don. You will be an eye, you need be. Am I, you will be, you will be. Now, yeah, I'm on here, my boy. Oh, ye would dirty. Ye bribia, and me would an yatin castle. Won't so would you in the paho? Yamin said, Oh. Abrante over to up and down was shy. Here this hour was said, May you skirt and blouse are not the same. Obama dear, when he has all down down, who be brave. When your tardy be a mood drew, fifth and a half been to your spray be a spray spray. Tom Pabwe be a netoson and near ya. What do you want them? Or you didn't want us as was such a such a no. Why we ye DNT? Say, I will link with the mouth of Retchy. And see my Emrasa, Yamisra, Pawate. Emma was your heart. Be a genahoma bold. Be genahoma the end. Bold, it's a say. Or what could draw Nani a ding? What to me fed them? What's not a for? As a summit sit down, when you're me and me 10 million cities to be free, make what us in the Gina switch up and hey, when you're man money, when you think you have the answer, who consider Yabakum or them who could drift was said. Well, because tomorrow I'm your body to your kuno,
na se mi si dan de me yire ne me magum na mi fi aba ifu okum ya mi wu edi anwanyam wom ti mewu se anwanyam wei. Hallelujah. Anyi ba bi asam ketu ebi no amoa bi bi ketu ebi no aboto
ono ya fira no botoment ya fira no zain o boto boto basa basa wo ye botoment nya memfa agba na nche o
bem ma bi anketu pa ye si bem abo ti wan no kasa na wungu. Ti wando kasa na wungu. Wabe piere ni wape bema wa mwa mwa na hu. Asembi dika. Kene si sudia. Wene bema. Miti nasina wa ho. Embe otfra tre ya jwi. Emma tre ya jwi. Mikuna ntinta si antofam.
Ya po miti ni ya kusia. Ajwi amedi ya mkrofu ya nzu ya nuhu mwa kakake.
Ale ya ne ho wankasa.
We are saying we didn't move on. We didn't make any sense. We were. Dad, I am going. I am saying. I go see. I am see. I go here. I am going to see.
Interesting. We are not person. We couldn't see. I am not. Dada, many many people. We were at the first. I am going. I am going. Come on. Your duty is to lead. Take decisions and stick to them. No them. Dri biara wuntumi ensi wadwene piwo ho no emu akora nyamete asefo wanyina de sie ya dom Jesus Christ Nasrini edim. Hallelujah. Hallelujah.
Abusia ye hia koko dro de ne hia ana kire be ma awoyem oba asema meka kire no otons apumukura ne hunsi.
As someone who is a Nipanigina, when you want to mean Kensin and when you were Susuja, when you Jana Numsiran, the Mahota, Aswama Katsan, or Topo Mukura and Humphy,
where the Yamensa dear, and you don't share about Papa no and that there can want some no, Kaka, Nenimini, and to you know, men and I are Latin. I got someone that I beck, I say that I'm a number, a bubro, Unima bubro.
Abubro kura ano adenja. What disappointing. Yemu ni entu minkenzu enemu. Nyameti asafuanyi adomu. Hallelujah.
Oh, kwa office huwe uremu kopiyemu. And kwa so reception ho. Eme tuwana nsama nchira yeyi.
Kwa so reception ho. Eme tuwana nsama nchira yeyi. Sule nipenimu kwa 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 saade. Yebeku. Nyame nchira yeyi.
Kekuma si akan budget. Ya kan ba ja dia to petrol mu ya to kresim mi kunu so na bodu kwia
won ko na ate gana ya to petrol mu na ma mi ewu na sasa wo yiri mbom ne twa no ho be kro kro wo be ma be kwa na mi ne tie ya asam mi ne ntam se
obe ma tie akukodru dimensam kakra ni enhunu so obe ma nyame israel ne ya Pemuka ema hoto ebi ana mame edimu me mensia ema mi ensa ma na me mensia na umpo nwe ye ye papa na enzu esa esa na mame bisa wobenya firi wonsem nte wonko an wobisa
dia le se kwan fo ofre musuafo onua no aka no na obi ye didito akakra akakra ni ya le kwa mabre wano a ami ye nyina ho ahare ye enti ni ema nyina da pratiti wa pempem. Enya nokure
nya me Israel ye. Me su we Israel ne ya. Obe ma wakuku eduro ba akonso ne se. Obe ma nsinsu mu nwi ansa no aham. Me su be ma nsinsu mu nwi ansa na. Wu sinsu no mu a de ka ka mu hwe. Hunu se mu onyu.
Si wadwi pete mi na wari ane ma wari. Ki asembesi. Bibi kitu edi si enye mi huya nkama wazo ese ora wadwene mu nyedu si wadwipe tinem ni ansha so nyambe fa tire wie mama yen. Amen. Amen.
Nemo nokura wo mpa nso so ne se so betumi akasema sisudia so betumi edi mensam ho a twefu ase atentre hu atu ya oto a wontumi nhuri ntinaja so wo otrofo. When you may be at the ends of my yemua, wouldn't you mean Cassens Sudia? Would no good idea? And a bamma texted a memoir of man's soul, a sunny, Yamensiray.
A for affable. Affable no chiras ne nimuti wa hua hua nipa wa dina angura se nipa wa nina yine ne medya angura sere kama ebu wapa mwanyisa nanso beko siye bimbeme ne mune tun 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 esi kwa nebi enu wabane ne medya nko masede ye achia mese aye diye yu wabi yususe wadi wa angura se wa yire na oma ya ni ya diwe ni chuchu fom enyano kore se ubu uho panu umuti ya sira wo musiro si anhwe yankoma ni agura dada ni edie no bebo ye nti wo munsu obie ne ho anani betra ne nton wo dim ne limita wo betume ne papa enkomedie akwesie nyame ensira ye na me kame sira wo se ebia ya genze en ade wo ne nkwada di mpa ya frewa jampo en ade wa agura se knaman yo tafitaf wan oyire nye knaman na ano oyire no mbe ni nkomwa hwan na ne no beti nkomo efia ho wenne mu agredi e bre biara yire da kasa ho dada mpa cha so mbe ke ma bu mfu aso mbe ke ma uhu hu ntira wo baketu e kura wo wi awi afom nanse wetu no hofo wo fira adwuma ba akware kwama mi ho wo ya kwada am ke ke isa kwada kitikiti e woni wanye this time wo fira adwuma kura ba o man ya dangerous. Dangerous pa. Nan ketua nu a woman yen zika krano. Ba ku du hun kan da de bo skata. Amu a kan yin ejo ni jo. He, sa wo ye ohu hu 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 sa. Wo shire ni ame bebre fi ya ho. Sa wo ye elder en amba sorry tie abo ya tia. Efi ha ho an ebe nyo kuku duro. Aka sira da da sa ne tie ya tia. Wo de ta no beba ta. Na adi enyame na ai wadomo ata na ti aye se ozip no wanto mu a wo de beba sa se wuti fie na ye ohuhuhu sa obre nyame ti asofu ohu ya mabo hallelujah asma me kan kan se no nsona ma di teacher 25 years Prempeh College. I know what I'm talking about. Se woni nkwada no ni agora wo manta ehunu ma school akwada esuro ne papa dindindin fia okosuku a wosuro teacher metra mathematics 40 students. Do you understand? Yes sir. Obana nti afia so wontumi mane nsa so da si ebe jojo no si ebe tiantia no papa tiantia me enti me kwaye le teacher tiamia o mwa na o hunu ngoma nso so wo wura ne nkwada ani ni agro ebuwa pa hallelujah. Wura empna chia mai wanu chie no dodua na ransu si enkomma ene aguro ene aho aho apa apeni mu yono enkan sister say na tade en oh sister o ho ayefe atade e fatao wa ba sori o boy di tempo mu o branchi hanuma hey chick what are the fatao na wana abranti ya wasi yesi ya wes oshie guwe ude yeso wow minti bida sese ya menzo mehofe aso wano kuna awa nama nemo nsa akwada ane sata aliye na waka mfono uyo obi ya ata waka mfono manu obi kure sinu pa ube wababu wa mani dada asume sisu opeme he said as far as the girl is concerned you are the number one boyfriend. Munusayo na nam ya no so ebebo abai wa no ban afri memu a adwene mahrafo ensem wonyame tiasefo enye na desie na dom Jesus Christ Nasrini edim hallelujah hallelujah
amen
openin wo binye bi da abofra di obi aye bi pen correct entina me kam tira o se se ejie abel tire mo pen na aka kire wo ba no a you don't lose anything se wo kura wo ye doctor yi o level feli enti unu nkwada anu di agwa amanyi wa ho meti se obeka kire I failed my first attempt at O level now so I fought back now I can boast of a doctorate degree come on ama kwada anu nsu hu ne se se social me feli mpo na fe ma mfa hwe ase anya na ye na me sori paka me di nkunim kama nyame israye ye akrisofo Sɛ wo ba ne nyini dru ne mpɛ ne mfia so a ɔnya bɔ fra bio wabɛyɛ wo nua ebi nnim sɛ me ba bɛɛma yi aware awo ne ma ɛnso se woyɛ ne keikei ɛberɛ bi a ɔba nkyɛn wo pɛ sɛ wo ka saa ne no yɛ nyinaa bu na nimtia ɛma ne nya tenka sɛ still ɔyɛ akwadaa w'ani so a n'ani nka w'anim na nkɔm a mehyɛ me nuabɛɛma nom ne sɛ sɛ woansua ɛna a mmɔfra yi so sei woansua sɛ ɔne mmɔfra no wɔ mu maame ɛka wɔ mu nyinaa ba wo ho fa mo ho na mudi nkɔmmɔ sere a ɛberɛ bi bɛba a bɛduru mpɛ ne mfia so a kwadaa no teteetea ho no obiara ɛnyɛ nika sɛ ɔbɛa bɛsera wo saa berɛ nso so ɛnamfoɔ no dodoɔ no a ne yɛwu kɔ wohia nnipa ɛkyɛn sika ɛna wo ma nsusurɔ wɔ nkwadaa ba nkyɛn dada a ho te sɛn nkɔmmɔ a ɛtumi ne wo dia no wo ho te sɛn ɛhu sɛ wo ho yɛ a wo laase aa no no neɛneɛ maa metumi de nkɔmmɔ sere a na wogya lɔso nso wo ba ɛnso ne firi adua duaba a oduaeɛ no afei na aso wo mpɛ ne mfia so kɔ ne kɔsua seɛ ne yɛmɛdi agorɔ sereɛ amen amen akristofoɔ wɔ hɔ ɛn gyina hɔ ma nit ɛn gyina hɔ ma a nit kyerɛ sɛ wɔdi ne ho ni ne ho te ɔyɛ ne ho wese twii kasa bi wɔ hɔ ɛyɛ me da a ɔyɛ ne ho wese ɔyɛ ne ho wese ye wohu ɔluma a ɔyɛ ne ho wese ɔsabranteɛ wɔnhwe bese na ne se ayɛ kɔkɔɔ wɔnom sigret na n'anom abɔn sɛ wɔnom sigret a w'anom bɔn obi nka nkyerɛ wo a ka kyerɛ wo nom sigret na aka wɔ no tom a 2 hours later asate kasa bɔmba latrin kora mmɔbi nka ɛmaa mɔbrɛ ye kɔ sɛ akoa yi anom apɛtɛsi n'anom bɔn wɔnom sigret tuntum ne se tuntum wɔ mu awe bɛse kɔkɔɔ wɔ mu na ɔde wɔyi bɛke so ye mɔbrɛ wanya wareɛ mia wɔde ti no saa nyame nhyira yɛne wɔsiri ɛfi fi so ɔdi ne ho ni honam fam ne sunsum fam biribiara a ɛgu ne ho fi honam fam anaa sunsum fam biara ɔtwe ne ho ɛfiri ho halleluya wɔso ɔhia wese yɛkyɛn sika nsuonsuo wɔso obi nhia sika ankorɛ ma sane wɔadi ne ho ni siwa taadeɛ kɛkɛ nso so a ɛayɛ wɔ bɔne wotrɔ sa yɛ a ne mpameyɛ so ateteɛ wobɔ twomate na woresi a wei ɛhia foreign exchange ɛyɛ paneɛ ne asaa wa kɛkɛ wonku na ɛhia wo bɛtumi ayɛ gyare wo ho fifire gu fam so a wontumi nyare na amatoa mu nwi a ayɛ kɔɔreɛ ɛfua hɔnom yi na asekyerɛ ne sɛi wo ho ntutu ɛmoa woda sɔre yɛne abere dɛ nyame asi na wogyina koa yi nkyɛne a wobrɛ yɛhyira we asafo yɛ wowɔne abere hyira asafo awurade yine yɛgyina nkyɛn hɔ nso yɛnya hwene woha yɛneɛ wɔkyena agoɔ bi ama sɔre a wo naa pampam yɛfiri asɔdɛm ma woba sɔre a monwade aho ntutu ntutu saa no hoho de pam ne pɛfiri nyame fie halleluya mo wɔ hɔ anaa mo ne hɔ abusuafoɔ ɛyɛ nokorɛ turodo ɛsiane sɛ owura no de ne ho ne saa nti ɔkwadwofoɔ wɔbaa kwadwofoɔ bi yɛ ntena ne nantena wosi n'ataadeɛ na ɛmfi ɔno a bɛsa asi n'adeɛ ɛnam a ɛwa nsena abɔ ne se wode yɛ aduane ma no a ɔnni ɛnkyerɛ so ɔpɛ ne ho ɛnyɛ ho pɛ ɛnyɛ dwɛɛ na yɛ ɔbu ne ho mbo wɔ hɔ mawuraa yɛnko ne yɛwɔ ma yɛnti kuraba si asa so hanom ɔhɔhoɔ bɛpue mmienu nso ansa na wabɛfɛ kuraba ɔkyerɛ aseɛ sɛ yɛma yɛ mmienu pɛ obi ma yɛ nsia ɛnso nkɔto kuraba asa so ɔbɛma wɔdi ne ho ni no n'asetena ya n'asetena tumi yɛ ya na ɛnso so wopaade paade pɛ biara so hwɛ nso so ɛɛden nyame nhyira yɛn wokɔ ne ɔfise a wohunu sɛ wɔdi ne ho ni ampa a biribiara da n'afa ɛyɛ paa I was in a far ever hall. More of an am winning hall. We see a fit and year we didn't win here. On fatta, dear greasy, a woman no met not trot room, not tax him. What do a honey bring your tab, the Nifian in Ugashin and Anderson, what the abbot not tax him? Would the grease your chin? Or cancel abbe yen? Ubu, can't gin and nipa back on so. Yami said, I am. What did you win in tea? When you must say, I was on some years. What did you win in tea? Well, here I am when I hear me. Yeah, I make one word to Kuramun Sua. And more, I want more, a gugum. See, I see, I'm a bema. Why, yet, ting, now be you fluent to me, uncle. Oba ade ase ase fo ase ase ne dwane akoto a Jesus Christ na akwa no de besin ma o se we no hwe ne mawire na hwe o no ankasa ne sin na hwe ne mato amunwi ya we yi ko bu asemesi we ye nim se o de ne nsa bobo anwea bi mu so o ye dura ba o ho bayi wo hia ba enko we di wo hunni a abosonsom ene e bisa e ho hia obi baba sori. And so about time, Anante, Yamemo was not here, and we Yamisi, hallelujah. We hear Ben Kong. What did you win in tea? When you must say, if she be what, some men to mean to do. Chocolate crosses out the door, Jarry. Now, first, a man of the door, some pa, where moon will you are, and that's woman, Nimara. Woofy woman, penalty bar. Now the sun pants. A jarry. What the alata zamina, mons avant, far soup, geisha soup. What do you think in a jarry? Still! It's seen on that switch now. If you do a hang, your ordinary salmon, I need to do. Do I want a person with dinner winning tea, or chin who think a kaya and then pump on a yen in our Esse nyanko pona dom se urade. Bo matna se na sa me homu abenyane a enyane me yere nko a. Me ngo me hu ani mo se a me bi anka wa safo urade a maji odin ato me ho so aso. Hallelujah. Hallelujah. Mo ha na mo ne ho. Sa wuje mabura wa bi sika ansa na wa me adwuma a. Wo mbu wo ho wo hu ego fi. Heavy aya kura nwe fini ho. Hohoro wansa mene ya. Hohoro wansa o. E fini. Oba adie. Domwade siya ni yansa honti. Jesus Christ mti. Hallelujah. Sa wansa honwe gufia. Boja bi. E chinwa Calvary. Fanse num. Na hobeti. The idea I tell you is for dutiful. D for dutiful. Duty. Yeah, the fool. I come home. Next let's say. What do you juma to no honse se? Me ye not ye. Wenim na sede se wukuno. Wenim na sede se eja. Wenim na sede se wamemba. Wenim na sede nwadi eni ye di. Eni ye ni jye. En so so e ye. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
So on to me, your presiding elder, a juman no emanum fear, on yen to no hustle. On your cotopum puny, who I want ya, who would have bomb, who's I want your home, and will be any with them. There be, Nimuan to me, one to my dear to take. A summon si bresso, a saffonua peja. Enu ni dimpa. Eya no kure wenya mene peji na sorry. Na yansu wa nemu ni pasu ne peja no. Ebusu ya me su wane de ife. Wina mose wuntume nye gimanoa. Enkwa jenka nitensu. Dutiful. Wabiti siyo. Na makwa jeno. Ese. Tuko siranu weninu wa sintem. Ensem. Sami nino betina nkana. Na yabu ya hon. Ebra. Ya ene mse mini ni mese. Eni kure yesu no. Ya mfe mwukwe nishu obede siye. Mini masade.
Eya no kura me sira me ire do fo so amo ame ne bi akura je mfana mebu ne mo minim masade se e kaye masade semtu me shame yere na mema enti be ye djuma den den na ma shwo mo sa wutumi ye djuma den den a sho yere no ma wase ba e kase wani mu a odwene ho mprem wa kunta esia wo a usunsum tonso a kunta foolish man ami ana anye yiye wo sha we yire na ma fan fan ya wasba wasbe ma e kase wani mu a odwene ho mprem nyame sira ye ya ji obi ade ye ne ye ya nyen se no. How dutiful are you as a husband? When we did to cry, what I want to say, new plan bathroom, Nasa or pursue a good sia. That I'm part so. My ass is champers. Now they are the unkind to that driver, I'm assuming. I wear wet tea, but so I had a wet tea. Driver, me good sir. No, Gina, who bear man. We see no, we hear from whom it be. Dutiful husband, boy, you don't buy. Hallelujah. May you know why? Because we know we are saying something, and what it intends to. And I'm going to follow God. No, hey, now the other, the other man said, me, my body, me too, I tell you, me too, I'm from Jimmy. Oh, no, be here when I saw you in your one. Oh, yeah, what? Dutiful husband, but we hear the whole bank. Mufri Kumasi Bank, Namun Bank of Ghana. And ya we hear an assman and say, could be some amen or Tonka, no said it. No, 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 no. Wanka Sako, near Hunu Kudasini, our bank, and I am. Hunu Pai. Eh, near many young Yasum were bad to go to one, and then a Yamia Bow Matiki Tikiti, be the blue where I saw it already. Na de akata yire ni mbu yaseso nyame nsira mema dwempa hallelujah emema wofia ha asemu esi bro no beso nyana nsemu papa bi nem sa me yire bi ane yeda me yire bo modene o enti onya akuku odro to nsa frene na mfosi meedi eye fufu ne nkwan edanu mmomu a mato nsa frene na mfosi meedi no esane esa me yire na nye. And sending a junk when Mokura and Nanya. I believe I say, I am so soon. And here would I eat if you and inquire, a busy ponosaur, and all bum pepper. Maybe I honour home pop to what same council for no more went to me and my table and home. And I'm for me and son, I can't bear me. If you would I can't, I'm a Nanya. The Savua would end the Sen would be our uncle. See me, any lady, the Iowa Bakuan, and Kenya. If you would have can, I know ya, I've done for number one, I'm a two, I'm a three, and ya, where you shall win him, where you shall win him. And then we are here, I come here. Aquia! Thanks for the little bit, man! And send a numbum a chair with that. And now, where's our tongue, our friend? He is one thing, and I am a noun for no one. One down and then say, my young sir, would I want to swan so? What's time to the new book? And grandma was so for way. And what do you for one when Nimia? So, what did I say? And Nimia, and Nimia. Then, my messua, the inner saying, and Nimia, so may it animal yaw, we are sent to send me near many a catamay, and I'm got what dean and Nimia, so I said, I don't come on, so she said, and now for no, do almost so. Almost so far, so dear you. Never over the dear Grana Bar, who be said, hey, I was who bent in a power, and send him the men announced no pain. Na bi ro kwa jaa na namfo no kwa na wase akua na de wepira me. E ma mun kan okura nsira me me. O be ma wakati wanim guiase su kunni ho mritia wabi bo ho ban kati wanim guiase su sa. Wo be pe no ana wo mpe no. So mate. Me no mi. Akua na da na ku me ni mun sa. E dia ni fu ba na dia. E tale me anko Jack me anko Bob me me. Now on the Bob, because now restaurant is the dear. What's now we see our Bob? Over to me, I have Bob wedding.
kata ire nim guyas eye wasede so bo ire ho ban nyame nsira me ma dwempa Jesus Christ na sreni dim hallelujah owura eye wasede se emofrano utene wo motia wo mu enye oba na sede eye mi edu asede ne mo wo ba ma ne nyame abo amo weni mu aye dure wo hu aye hu no da me this one na non kasa Meredudu abayo ne tifie ha toilet room poa wodi siesie no ho na ato no de what meet yan a whole elder odabe mu ade abayo abesede mu hon mu sie ho na hwete e akwesi de na kokonye me kwaken wucha wo husire wo ba woni mu yansa be a man dutiful man and chain and my dear nunya once and once till one kasa na umu nyamete asa fuo wama de tamara hallelujah hallelujah awam if ene di kane di edu yabano ansanu wade kwa ma adam edie nansu ebra wenyami abufusie eba wansono ebra wenyami free fa kwa watie ebe sila umuno asamu wabika Adam, who are he? Adam, no one can. Hawa, who are he? When I'm doing Sipenicia, Bibitia, managing director, one of the first accused. Social my accountant in Udisika, what's saying with Tia, a yegi? Qua, ne qua ya be messia ho, ne papem mum. Yamitia, so for one mother pamara, Jesus Christ, and say, hallelujah. Open internet ye a massa beyond for. I tell you, if you are on one, I'm far on a far hopa. Straway ran a G, Nenon Unca. Now, if that is when I'm the bab, the Stramwan a G, I'm a some jeer Abamofia ho. I'm some jeer him a friend of Jesus Christ. Obem may ye hard working, or your dear fool. Oh, I'm brassier. Oh, what Timma Minipa. Oh, what could you wa huwa huwe nipa, ke nipa, asamna huwa. Neni muodu, neni muafere, nensu uchi ya benua, enyehu, nihu enyehu. Wanu mpochiu, ebatame huwa. Ni hile nene mawa sumajie, yebuwe suku na mkwadano kusuku ya yeni, enka. Ema kwani yebefie, yebe hune dadane mama, ya humpire yei. Wuni e januwa, yee shene fia huwa. Widi uhuni, wasi, Utri, Motuam, Wahem, Utah Jare, a dear Honam Sim. Would you honey? Would you bribe? Would you eat it? Yamim Sabaninse, one who a Hunukuam and Seminano, Winchiman and this year, Nantan and Nancy, Kusias here. Soon some papa met Nana this year. And can't sit away, they said, Kosia Famasada. Yet a man and your son was one of Samasada, and an interest and ye yokra. Yamam cancel Jesus Christ, said Yamba was sent to the name. Yamam and saying, you know, who must say, what big jant wa wa, who see a siam? See a siam, number when ye nibri, a woman busium. Hallelujah. A rather man soon, some when ye do, when the moment yam. Ohunya fa ohunye hwam ene pa wasiesie ma wufira de bo mfitiasie nyina emrem ne di mense mufia ho na wo yire no ma emfo ani de ese emawo akwa jiro yesu nsunfi je yesu nsunfi etrimu ade yesu nsunfi ehun firi nyame atiatia ne kai kai sunsumo no emfiri nyame Is she filth, infiring on me. Irresponsible man. Irresponsible husband. O my school fees, Utia. O Bako Homa. Winning Bakwa, where did I? I mean, quite yes, come up, Bako Homa. Dear Menyan, no. Patapana, who didn't fit a hole. It is just an additive hole. Jinya misunsun payibi, nekwa yo bema. Amen.
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 Amen. Amen. Amen. Jesus Christ in the Amen.
We believe you've been blessed by this sermon. For inquiries, please call +233 2676 7655 +233 2676 7655 or send an email to info@godswordforus.com info@godswordforus.com.